took an apple every day to keep the doctors away. Ila vile minapenda huyu musichana, ni ugonjwa na yendo dawa. Ukisema leo unaondoka, uendako nitakufuata. Good love is hard to come by these days. Tulia, sikia, watatusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakona, hivyo keti hapa na utosheke na mi. Watatusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda, hivyo keti hapa na utosheke na mi. Oh yeah, 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 yeah. I took a puff every day to keep my troubled days away. But nothing gets me high like you.
I like you, baby.
I'm walking under your juju. Ukisema leo umechoka, nitarukwa kichwa ukinitoka. A good girl is hard to come by this day. Tulia, sikia, watatusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakona, hivyo keti hapa na utosheke na mi. Watatusema mazuri na mabaya mchana na usiku, watazidi kuchochana. Ukiwasikiza mpenzi utakonda, hivyo keti hapa na utosheke na mimi.